أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء وإمامهم أجمعين أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم يبعثون أما بعد amatendo amajivu gatenderezebwa n'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala akyatuwadde ekyengera kino ekyobulamu tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala nannyini bufuzi nannyini buyinza omulezi w'ebitonde byonna abeerenga atuyambako obulamu bwakyatuwadde tubeerenga tubukozesa ebyo ebinaatugasa nga tumusisinkanye tumusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala asse ebyengera n'emirembe ku mukama waffe nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yafuuka ensonga okubanga olwaleero alhamdulillah twenyumiriza mu bujjuvu bw'ekyengera kino diini busiraamu yakola kaweefube yenna okulaba nga atunnyonnyola buli kirungi buli mulimu mulungi bwe tuteekeddwa okukola tusobole okufuna okwesiima mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala era n'akola kaweefube w'okutunnyonnyola buli kye tulina okwewala buli ekinaatuleetera akabenje mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Olwaleero lwakubiri pologulaamu yaffe ey'ebibuuzo biidhinillah tugenda kubeera nga tutambula nayo nga bw'eri enkola yaffe ne Sheikh Abbas director wa Mukono Islamic Institute alhamdulillah yatwegaseeko dda era ngenda mumusaba olw'obutamala biseera ababuuzeeko abeereko ebigambo eby'enjawulo biidhinillah byabatuusaako ate tweyongereyo n'ebibuuzo byaffe biidhini subhana wa ta'ala wa barakallahu fikum.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin thumma assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atenderezebwa Allah tabaraka wa ta'ala n'amatenda amajjuvu agamugwanidde yeebazibwa Allah era ye ateekeddwa okwebazibwa kuba buli kyonna kye tuli yeye Allah tumusaba Allah sookusaasira kwe ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nkutira omwoyo gwange neejammu okutya Allah tabaraka wa ta'ala n'okubeera abeesimbu mu nsonga z'eddiini newankubadde ng'ensonga zikwata ku ggwe oba zikwata ku baŋŋanda zo twala obuvunaanyizibwa okubeera omwesimbu kola obuvunaanyizibwa Allah bwe yagamba tuteekangawo enteekateeka yonna eyinza okuviirako eddiini ya Allah okusebengerera bugenda kumacyanga osisinkanye w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nga atujjukiza wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah mutye nnyo olunaku lwe mugenda okusisinkana oba okuddizibwa eri Allah tabaraka wa ta'ala thumma yuwaffa kullu nafsin ma kasabat wahum la yuzlamun oluvannyuma buli mwoyo gugenda buli muntu agenda kuluwo okusasulwa byeyalinga akolerera wahum la yuzlamun teriyo Allah gwagenda kulya zamani kutiro moyo gwangene jamwe okulongosa okutwala ensonga z'eddunia zino ng'ensonga enkulu ennyo eri obulamu bwaffe. Mbakubiriza okutwala abaana bammwe ku ssomero. Ebiseera by'okusoma binaatera okutuuka, abamu baatandise naye olusoma we lutuuka kwata omwana omutwala asoma eddiini mu ssomero ly'eddiini. Wano ekalagi tulinawo essomero lyaffe. Tukubiriza abaisiraamu okubeera nga muleeta abaana basome eddiini yaabwe, basome n'ensi sakyula balungi ne mu ddiini balungi. Waliwo n'essomero eddala era nalyo liriraanye wano erya kalagi standard, nalyo mutwaleyo abaana basome eddiini ya Allah tabaraka wa taala. Abawano tulina mahadi yaffe Mukono Islamic Institute, musobola ogireetemu abaana ne basoma eddiini ya Allah tabaraka wa taala. Tulina mahadi endala wano, mahadi Nagalama al Islami, twalayo mwana asoma eddiini ya Allah tabaraka wa taala. Ezo na maahid teri kyakwekwasa zisomesa abaana eddiini ne sekula, abaana ne babeeranga byonna babifuna, ne maahidi endala nyingi. Ne tukuutira abazadde babeerenga abaana baabwe babatwala basome eddiini. Jjukira muzadde gwe bujja kkeera ku makya muyimirire n'omwana wo mu maaso ga Allah tabaraka wa taala nga tewafaayo ku kusoma ddiini ya Allah oba kumusomesa ddiini. Gwe kennyini tofuddeeyo, yadde okumulondera amasomero awatuufu wagenda okusomera eddiini ye. So buvunaanyizibwa bwo. Ebiseera ebisinga obungi ow'ekitiibwa Allah abuuza bakozi ebakozeeko ebibonerezo ebikolobero, ng'abuuza mwakola zambi ky'okukola kino naddala ku nsonga y'abaana bali be batta abato. Allah yagamba nti wa idhal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin utilat, abattibwa nga bakyali bato bagenda kubuuzibwa bi ayyi dhanbin utilat, mwakola zambi ki muttibwe baana mmwe. Kitegeeza ki? Nti ebeera tawbikh liman qatalahu, kwongera kunyweza na kuluma muntu yamukwata n'amutta nga tewaliwo nsonga, kubona omwana tasobola kwennyonnyolako naye omuziise nga mulamu oganye omusomesa. Era kyolina bigenda okumaliriza nga omusango guzza eri ggwe kitaawo ba maama we ataafaayo kukusoma kwani kwa mwana wo. So barakallahu fikum jazakum llah khair, eyo wasiya ebadde ntonotono.
Wafiika barakallah, tusabaawo ekitiibwa Allah tabaraka wataala abeere nga tugasa nabyo atuwemu ekisinga okuba ekirungi fiduniya wal akhira. Biidhinillah tugende ku kibuuzo ekisooka kigamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatuh.
Sheikh mbuuza omukyala wabeera mu nsonga akkirizibwa okunaaza mayiti.
Omukyala bw'abeera mu nsonga akkirizibwa okunaaza mayiti, naamu tewali bujulizi bwonna bugamba nti omukyala ali mu nsonga tanaaza mayiti. Wabula waliwo obujulizi obwagenda busonga ku bintu omukyala by'atakola ng'ali mu nsonga, mu byo tetuliimu kunaaza mayiti. Era bw'anaaza mayiti tukakasa nti mayiti eyo eba enaaziddwa mu mateeka g'eddiini. Omukyala waliwo ebintu nga tabikola Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabyogerako, mu biyo assala wassiyamu, okusaala n'okusiiba. Qala rasulullah, qalat aishatu radiyallahu ta'ala anha, aisha yagamba kunna nu'maru biqada'i siyami wala nu'maru biqada'i salah, bwe twalinga nga nabbi waali ne tugenda mu nsonga ennaku ezaatuyitangako mu kusiiba tetwazisiibanga twaliwanga ndiwe, era nga nabbi atulagira okuzirwa. Wala nu'maru biqada'i salati, ate zaatuyitangako essala mu nnaku ezo nabbi Muhammad yatulagiranga ku liwa ssala. Amakulu nti omuntu ali mu haidhi tasaala era tasiiba. Mu byatakola omuntu ali mu haidhi, mulimu attawafu bi baiti lahi alharami oba bi alkaaba takkirizibwa kwetolola kaaba eyekitiibwa yagamba owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngagamba Aisha yamusanga akaaba faqala laha namugamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaki anafisti obaddeki ogenze mu nsonga fa asharat bi ra'siha Aisha naalaza n'omutwe gwe bwati naam faqala alaihi salatu wassalamu nagamba omubaka Muhammad alaihi salatu wassalamu if'ali kulla shay'in illa attawaf kora byonna bali mikolo gya hijja naga byonna bikola okujjako okwetoloola kaaba okutukukola nikibeera nga omuntu agenze mu nsonga teyetoloola alkaabatu sharifa waki attawaafu bimathabati sala wabimathabati tahiyati almasjidi bwebagamba bwewalimu nti okwetoloola kaaba kiri mu kifo nga bwonaalaba essala mu byatakola omukyala ng'ali mu nsonga tagenda mu nsonga za bufumbo wekikibwa Allah agamba mu Qur'ani wayasalunaka anil mahid bakubuuza ku bakyala abali mu nsonga qala Allahu ta'ala qul huwa adha Allah yaganti bagambe gu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qul huwa adha okugenda mu nsonga adha ubeeramu obukyafu fa'atazilu nisa bakyala babeera bagenze mu nsonga fa'atazilu nisa oba qul huwa adha adha linnisa bwogenda n'omukyala ng'ali mu nsonga oba ogenda munakuwaza qul huwa adha kyafu yagamba yagamba ekitiibwa Allah fa'atazilu nisa hatta yatuhurun mwewala abakyala nga bali mu nsonga okutuusa nga bamaze otukula faidha tatahharuna bwe batukula nga bavudde mu nsonga zaabwe fatuuhunna min haithu amarakum llah mugende gye bali nga allah weyabalagira inna allaha yuhibu ltawabina wayuhibu lmutatahirin allah yagala nnyo abeenenya nga baddukira gyali ebbanga lyonna ku ebyo byebabadde bakola nga tebamanyi wayuhibu lmutatahirin allah yagala nnyo abatukuvu nisaukum harusu lakum faatuu harusakum anna shitum abakyala bammwe nimero zammwe mugende eri nimero zammwe anna shitum nga bwe mba mukoze ki nga bwe mba mwagadde ekibeera nga omukyala bwabeera mu nsonga ez'ekikyala amateeka g'eddiini gatugaana okugenda naye mu nsonga ez'obufumbo fihi baad al umuru mukhtalafu fiha waliwo ensonga ezimu nga ikhtalafa ahlu lilmu fiha baduhum qalu tafaluha alhaid abambaga nti omukyala ali mu nsonga azikola wa baduhum qalu la taatiha abambaga nti tabikola minha almuksu fi lmasjidi okujja mu muzikiti baadu lulama qalu la tamkuthu fiha kathira omukyala wagenda mu nsonga tabeera mu masjidi kiseera kiwanvu bagamba nti abeeramu akaseera katono abandi bagamba nti tewaliwo nsonga emugaana beeramu singa wabeerawo obwetaavu obujulizi buli luddawa nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba Aisha nti inna haidhataki laysat biyadik bwe yali alina kyamutuma mu muzikiti n'agaana yagamba nti inna haidhataki la laysat biyadik ekyokubiri muzikiti ogukyasinza okubeera ogwebbeyi ye masjidi lharami naye nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kigambibwa kyabakyala bagendangamu nga bakola emikolo gya hijja awamu n'okubeera nga bali mu nsonga nga babeerawo bulungi nabbi n'atabaga nti muveewo temujjanga ku kaaba nga temuli mu nsonga kitegeeza nti omukyala teri kimugaana kujja mu masijidi ng'ali mu nsonga singa wabeerawo obwetaavu ensonga endala tilawatu lqurani lkarim tilawatu lqurani lkarim okusoma qurani ekitiibwa wekitiibwa allah tabaraka wataala yaleeta aya mu qurani waliwo aya gyeyasomesa mu qurani ngaga nti innahu la qur'anun karimun fi kitaabin maknuni la yamassuhu illa lmutaharun qurani ekitiibwa eri ku kitabo Lawhil Mahfuz teri yasobola kikwatako kujjako omutukuvu. Bangi mu bantu balowooza nti wano Allah yali ayogera ku Qur'ani neyaffe ya bulijjo gyetusomeramu bawali mbaffe. Naye ntegeera entuufu si eyo, entegeera entuufu si Qur'ani gye baali bategeezaako dhamiri abawali mbaga nti eddawa Lawhil Mahfuz Allah jali ategeza nti la yamassuhu illa almutahharuna min almalaika teri yo bajikwatako kujjaka abatukuvu mba malaika Allah biyagira okujikora ki okujikwatako ekibeeranga omuntu akkirizibwa nga mukyala okukwata ku Qur'ani n'okusoma Qur'ani singa agenda mu ddalasa teri kimugaana. Wallahu ta'ala a'lam.
وبارك الله فيك صباح وكتيب الله تبارك وتعالى اتغسنا بيو شيخ جلالكم بوليدا كصحابه يالي مرتالو غا كوتبندرا نمتماكو مكونو غوا سوكا ناجيزا مغو كوبيري ناغوني باغوتما ناجيرميسا مانيو يالا صحابو يو يرالو علي رتالوجي
صحابه غبوغيراكو bali bamuyita Jaafar ibn Abdi al-Muttalibi Jaafar ibn Abi Talib Jaafar ibn Abdul Muttalibi muayino luganda ku nabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yasenguka no wechi wa nabbi wa Muhammad yasenguka nagende Habasha usenguka rwasoka naberayo era kigambibwa nti Jaafar ibn Abi Talibi wa ibn Abdul Muttalib wiyagenda Habasha yatukayo nasanga kabaka Najashi nabawirukaminga abakuraishi bategera nti abasilamu basenguse bagenze Habasha batuma Abdullah ibn Amr bamutuma agenda kimeya abasilamu Habasha bakomiyewe Makka era babamuwe Jaafar yali yawakutube yali amaanyi ng'agamba Najashi namugamba nti kunna fil jahiliya tubadde mujahiliya nga mujahiliya omwo nabudu lasnama nga tusinza masanamu wanamalu min alfawahish nga tukola obwononifu okutuusa hatta manna Allahu alayna okutuusa Allah tabaraka wataala bwe yatuwa ekyengera fabaasa ilaina rasula natutumira omubaka nga bamuyita Muhammad sallallahu alayhi wa sallam narifu akhlaqahu tumanye empisa ze annahu aminan sadiqa musajja amanyikiddwa nti mwesigwa ayogera mazima nibwe twatuuka mu mbeera eyo bano bannaffe nga tebabyagala yensonga lwaki bazze okwagala okubeera nti batuzzaayo kabaka Najashi nawuliriza ebigambo bya Jaafar ibn Abi Talib oba Abdul Muttalib nabeeranga abalemezaayo e Makka e Habasha bali nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuuse Madina basahaba bali Habasha bawulira mawulire ago basanyuka ne bajja e Madina basanga nabbi sallallahu alaihi wasallam amazeewo kakabanga katontono wajjira olutalo lwe bayita maalakatu oba lwe bayita olutalo lwe muta gazwatu muta oba maarakatu muta olutalo lwe muta olutalo muta kigambibwa nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyagenderako wabula yalonda bakomanda ng'ategedde komanda yasooka baali bamuyita Zaidu ibn al-Haritha oyo yali muddu Khadija namugula bwe yamala namusaddakira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abazadde be ne bajja e Makka kimanyikiddwa mu Siyar Haritha yajja ne muganda we gwe bayitanga Kaabi bwe bajja e Makka ng'ekibaleese ku kima Zaidu ibn al-Haritha bwe bajja okumukima nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti ensonga tugirekere Zaidu walondawo wayagala nze muta bwaba ayagala genda namwe mbawadde olukusa ugende naye bwaba ayagadde kusigala kiri gyali Zaidu ne bamubuuza bima takhtar olondako ki Zaidu n'agamba nti akhtaru al-muksi ma'a hadha ar-rajul, ngenda kusigala no musajjulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nila mugamba tata wenga ya mugamba atakhtaru riqqa, kulondo obuddu bobo yagala okusigalamu okusinga fe bazaddebo. Nakati wallahi inni la ra'aytu min hadha ar-rajul shay'an lam arahu min ahadin, ikati ndayira Allah omusajjuyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam namulaba muyinsonga sigira banga ko muntu yenna nolwensonga eyo mundike nasigala e Makka. Bwasigala e Makka nabbi bwatuuka okufuna obubaka, bwafuna obubaka Zaid ibn Haritha yomuku basoko okusiramuka, era basoko okusiramuka mu busiraamu bano wammanga mu basajja abakulu yali Abu Bakr Siddiq, mu baana abato yali Ali ibn Abi Talib, yali awangalira wambaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakyala yali Khadijatu bint Khuwaylidi, Khadija mukyala wambaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasubhanallah, awwalu man i'tanaqa man dakhala al-islam umuman, yasoko kuyingira obusilamu umuman, Khadijatu bint Khuwaylidi yali mukyala ngomuyita Khadija muwala wa Khuwaylidi. Amma min almawali, mubali abaddu ne batebewa mwalimu omusajja oyo gwe bayita Zaidu ibnu Lharitha. Kati nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam watuuka e Madina ku maalakatu Mu'ta, ku lutalo olwo lwetwogerako komanda gwe yasooka okutuma okuduumira baali bamuyita Zaidu ibnu Lharitha. Yega nti Allah bwagera fastashhada, nattibwa mu lutalo lw'eddiini n'afuna shahada, ai fayakunu shahidan, bendera agendo jikwatanga komando w'okubiri ye Jaafari ibn Abi Talibi. Ye Jaafari oyo Jaafari bwebeganye n'agamba nti singa bamutta fastashahada, agenda okumukwatira obukwata bendera agenda kubeera Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha abantu abo bonna baliko ebyafaayo. Zaid ibn al-Haritha wamara okukwata bendera bamutta abakaafu sallallahu bakolimire, bamara okumutta Jaafar ibn Abi Talibi oba ibn Abdul Muttalibi akwata bendera, bwakwata bendera Jaafar yali agikutte n'omukono gwa ddyo ne bagutemako, n'agigwasa ogwa kkono ne bagutemako mpaka bwe yagikwasa abudaihi ebikuggu bye batemyeko emikono mpaka bwe baamutta. Abambaga nti yagikwasa mumwa, yikwasa mumwa. So yo gwe boogerako baali bamuyita Jaafari ibn Abdul Muttalibi mbaseera bidde oba Abi Talibi, era olutalo lwe yalimu baali baluyita maarakatu Mu'ta, olutalo olwo nabbi yali alwanyisa Abaroma Abakatuliki nga basusse ekkomo. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. N'okwagala okugaziya eddaawa y'obusiraamu
wafiika barakallah. Kibuzo ekiddako kigamba nti shekhe bawange tayagala kuzaala, tayagala kuzaala, bwe ngaana okwegatta naye mu nsonga z'obufumbo nfuna omusango, gamba nti bba wange tayagala kuzaala, bwe ngaana okwegatta naye mu nsonga z'obufumbo nfuna omusango.
Okuzaala sunnatu muhammadiya, sunna ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi'liyan wa qawliyan, sunna ya bikora n'ebigambo. يقام ويكتب النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولودة فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة موسابة شارة أبا شارية بطو أبا ينلاف إلى أبا زازي فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة كبان زنجين وكبسينغا إنام بإنينجي مماسوغا الله كنكرا قيامة. حديث مهرم السنن إلى حديث توفنيو muriwaye ndayagani fa inni mukasirun bikum al-umam yawm al-qiyama zingendo kubasinge nambe nyingi yabantu abangi ku qiyama okumanya tugenda kubera nabantu bangi nabbi sallallahu alaihi wasallam yaganti inni la arju inni la arju sulusay al-janna minkum yaganti asubira nti gutundu tundu bibiri byakusatu mujjana bigenda kubera mufi abantu ba ummay abantu ba ummay nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yera kujanga gubinja gunene nyu ni sulusay al-janna minna bibiri byakusatu amakuru bonna bagenda kuyingira janna fetutwala ko bibiri byakusatu asad yegenda kusigala uyuka yabazi uma mwesigadde kivula bantu icyo kina kicitulegeza era kina hadithi gicogera ko qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam uridat alayya al-umam allah yandaga ko ku byasebyayita faraaitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani nenda banabbi ngaba mugobirira yali musajjo mu bameka babiri ورأيت النبي ومعه الرهط نيندا بنبي غبا مغوبيريرا بانتو كوفا كوباساتو باكا كومويندا ورأيت النبي نيندا بنبي وليس معه احد نغاتي يفنا يا مغوبيريرا يا غبا النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم ثم رأيت سوادا وفنجمانيندا بوغوبينجا فظننت انهم امتي نيندوزا انتي بانتو با امه يانغي فقيل لي هذا موسى وقومه لبنانت يا موسى نابان تبي ثم رأيت صوادا وفنجمان اندبا وقبين جو قنيني فقيل لي هذا فقيل لي هذه أمتك لبنانت يا أمي ومعهم سبعون ألفا قبل كوابان تنتوال مسانف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب bagenda kuyingira jana ngate babonerezeddwa yadde okubaliwa kitegeeza kinti bannabbi abatusookawo ababagobereranga baali batono naye umma ya nabbi muhammad tulina okubeeranga tutuukiriza kye yatugamba okubeeranga tuwasa abakyala abazaaze bazaale nnyo nnyo wabazaala teyeezaaza buli kye bayita ejji bwe kibanga talinaamu buzibu mu kuzaala ng'ab'ebiso be bali mitinga mukyalo omuyisiraamu omutuufu kyalina okukolera umma kuzaala subhanallah wabil asafi omukyala ayagala kuzaala ate gwe omusajja oteekawo limitation mutozaala subhanallah wallahi tufunye ebimpemempeme mu umma eno tusaba allah atusaasire ateekawo oliotya emmere nga toyagala genda mu ttooyi subhanallah mbutayagala kuzaala lwaki tuyagala kuzaala eno mwana wattu enkola bagikolanga mu jahiliya batayagalanga kuzaala bo tebayinanga bino byaffe ebya family planning nga waadu yaabwe eri vahiri kati olwali tulina waadu alkhafiyi abaana tubattira eri munda mira ebikerera ekola efaanana bwetyo eyobutayagala kuzaala si yaffe yabasiraamu era owekitiibwa allah yagamba abasajja bali abajahiri yagati wala taqatulu auladakum khashiyata imlaq yagamba ntemuttanga abaana bammwe olwokuky obwavu tunabalabiriza ki era olwayo byebibogera omusajja oyinza okumusanga awo ng'atenda omulembe lino eggwanga we lyatuuse tulina okuzaala nga twerekeramu subhanallah allah yaga nti nahnu naruzukukum wa iyahum mwabagamba abagamba nti temulina zina abalabirira bali allah yabalabirira naawe tusobola kwerabirira wa iyahum nabana abaana bemutta baina allah waabwe baina allah waabwe bemutayagala kuzaala baina allah waabwe baina allah waabwe kati musajja gwe weddeko weddeko mukyala bwaba ayagala okuzaala muleke omukyala azaale oba toyagala kuzaala mukyala mute agende eri abo asobole okubeera ng'akola ki ng'azaala waliwo abantu mu nsi nga bambi bo baagala okuzaala akati ekikolwa ekyokuzaala ye sunna y'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ana okwegatta naila soka mgende mzogere ke wakadhi ensonga zezimu ku nsonga ez'eddiini esobola okututwalewo omuki wa imamu obi wakadhi obi wa mufti nitujogera ku lwaki tayagala kuzaala obula musiraamu waliwo kibaita spacing obutaliraanisa nnyo baana amateeka g'eddiini gayinza okukikkiriza ekyo era basahaba bakikozesa bakikolanga nga ne Quranika balina kye bakozesanga nga bakiyita al-uzla withdraw method bagikozesanga ki withdraw method ekyagikubakozesanga kuteekawo space wakati w'omwana n'omuki n'omulala ekyo kikkirizibwa sahaba aga nti kunna nazilu walquranu yanzil twalinga tukozesa method eyo ey'okukola spacing nga ne Quranika amakulu nabbi n'atabeerako nakyatugaa nti nedda naye nabbi sallallahu alaihi wasallam baamubuuza ku withdraw method yagamba la yamnau qadara llah yadde nga mugenda gikozesa eyinza obutakola ki eyinza obutasangulawo kugera kwa allah tabaraka wataala amakulu ow'ekitiibwa allah tabaraka wataala okugera kwe ko ogikozeseza togikozeseza osobola okufuna omwana ow'ekitiibwa allah agere kyaba yagadde بارك الله فيكم جزاكم الله خير
وفيك بارك الله جبوزة جداكو إلا تجمع الشيخ باوانج تاقل كزالة إلا ينغامبا كوزسي فاميلي بلانينج زنينغانا نموغامبا تيزجاكو كوسا أبولا مبوانج nze ekyokuzaala sikirinaako buzibu kyokka ate awasa abakyala abalala neneebuuza ate atayagala kuzaala lwaki awasa abakyala abalala kati bwemba kati bwenagaana okuzikozesa family planning methods bwenfuna olubuto ebyetaago eby'omuddwaliro biba bya lutalo era abaana abasinga bazaaliddwa lwa mpaka lwakuba allah waali kati kyembuza sheekhe omusiraamu oyo oba bbaawange alamulwa atya
anti obawulira astakfirullah astakfirullah awe tutuuse wabi nkyala yagamba nti nsobola okuzaala gwoli awo gamba nti tozaala akozesa family planning family planning ezo zirina side effect nene nnyo eri abakyala abo kazi baffe bafunye ebizimba kunabaana family planning bafunye ebizibu olwagawekaako nosanga omukyala nga taggwako birwadde kati embeera efaanana bwetyo tukutira abasajja okutya allah tabaraka wataala muleke abazaana ba allah bakole emirimu gyeddiini muleke abazaana ba allah bakole emirimu gyaki gyeddiini gyokuzaala ama ekigambo ekigamba nti ate awasa abakyala abalala ekyo nakyo mwanyinaffe tukuwabulamu nti okuwasa omukyala omulala tekitegeeza nti omulimu gw'okuwasa twagalamu kuzaala kukka okuwasa kulina emigaso mingi ekisookera ddala mulimu ifa omuntu okubeera nga afuna ifa afuna ensa aleme kutabaala ku buli wamu allah ateeka olukomera ku muntu oba ku bwerere bw'omuntu nakuwasa kyajja mu hadisi nga nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam aga nti ya ma'ashara shabab abange mu abazi abavubuka man istataa minkum alba'ata falyatazawwaj ayagala oku afuna obusobozi obusobola okuwasa agenda awasi fa innahu agaddu lilbasari okuwasa okwo kukakkanya amaaso g'omuntu wa ahsanu lilfarji era okuwasa okwo kuteekawo kye bayita hisnu olukomera ku bwereere bw'omuntu omuntu bw'abeera nga awasiza allah ateeka olukomera ku bwereere bwe watu beyagamba nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam waman lam yastati fa alaihi bisiyami aba tasobodde kuwasa agenda asiibe fa innahu lahu wija okusiiba kusobola okukolanga engabo eri omuntu oyo so tukubiriza ki nti ekiri mu sunna kuwasa, wabula okuwasa kulimu ebirungi bingi mu byokwe kukuuma okuteeka olukomera ku bwereere bw'abafumbo, obutatunuulira buli omuntu oyagala ogendeyo, kubanga wabeerawo omuntu ogoba omanyi amanyikiddwa eyemu ku kitumazo ekitiibwa Allah. Waminha mu byo attakaathuru wattanaasul, muli muno okuzaala. Allah jaala sababa takaathurina, Allah yafuula ensonga y'okubeera nti tuyinjiwala nga nika kuwasa. Era gwe nga nawe bw'oyagala okubeerawo mu nsi nga nawe owulira weeyagalira mu nsi, na bano b'oyagala ofiiriza nabo baagala obulamu bw'ensi. Kakati embeera y'okubeera nga tuyinjiwala mu nsi, abantu balina kubeera nga bakola ki? Nga abawasa, era yezimu ku asbabu. So tugamba tutya nti mukyala gwe mu bimu emuntu byaviirako okuwasa oba ebireetera omuntu okuwasa, si kubeera n'abaana bokka, wabula oluusi n'okuteekako oluki olukomera. Barakallahu fiikum. Naye musajja gwe tukugamba titwala obuvunaanyizibwa, oleka omukyala azaala abaddu ba Allah n'abazaana ba Allah.
Wabarakallahu fiika. Sheikh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alaikum assalam.
Omuntu bw'afa ng'ekyennyanja kyekimumize oba empologoma n'emulya oba najja omuliro evvu ne baliyuwa mu nnyanja, naye afuna ebibonerezo by'omukabuli era zimalayika zimubuuza ebibuuzo era zimusangawa?
Omuntu bw'aba afudde empologoma n'emulya oba ebyennyanja ne bimumira, afuna ebibonerezo bya kabuli? Naam, abifuna. Abifuna atya? Olubuto lw'empologoma lwe lubeera kabuli ye, Allah asobola oteeka mu kabuli. Olubuto lw'ekyennyanja lwe lubeera kabuli ye, Allah asobola oteeka mu kabuli. Obwo obusobozi Allah buyina, kati yeebuuziza ku kitonde kyonna. Qala llahu fi haqi yunus bun matta, waliwo nabbi wa Allah ombaali bamwita yunusu bun matta. Yunus bun matta nabiyu min ambiyai llahi ta'ala, nabbi mu bannabbi ba Allah salihin abalongofu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali ayogera yaga nti la taqulanna ana afdalu min yunus bin matta, yaga nti olitagambanga nti nze nsinga yunus mutabani wa Matayo. Al anbiya abna'u illat, bannabbi fenna tuli baana ba taata atya? Abuhum wahid, taatuhumu wa ummahatuhum shatta, naye bamaama be baki? Be benjawulo. Kitegeeza ki? Nti bonna abatuma Allah shariya ze zenjawulo zibajja nazo. Osanga nga shariya yono yali mu kino, naye bonna bajjanga na la ilaha illallah, kyekigambo kye bajjanga nakyo. Ebisigadde Yunus rasulullah n'okubeera nga babuulira minha gye baalinga nabo. Yunus bun matta yafuna obuzibu n'abantu be baagaana omukkiriza, ne bateekawo embeera etaali nnungi. Nabbi wa Allah n'anyiiga naga nti kamba viire ngende. Abaka yabaddukako n'agenda nga Allah bwagamba Musaffaati. Naye bw'atuuka ku nnyanja yali alina osomoka ennyanja, Allah agamba fasahama fakana min almudhadin. Fasahama, ennyanja yatabuka ne batandika okukuba obululu. Fakana min almudhadin, gwe baasookera ddala okulaba nti yaliko ekizibu. Abalunnyanja balina engeri gye beeraguzaamu, nnyanja bw'etabuka bagaa waliwo ow'ekifiini wano, babiyita bifiini, waliwo ow'ekifiini. Bwe baakuba akalulu kaagwa ku Yunus, bwe baakaddamu kaagwa ku Yunus bun matta, bwe baakaddamu ne bagaa tumusuuleyo, naye omusajja bamulabako obulongoofu. Bwe baamusuulayo bwe bati ekyennyanja kyali kyamaze dda okuteega, era bwe baamusuulayo bwe bati yagwa mu lubuto lwa kinnyanja. Naye Allah aga nti walawula annahu kaana min almusabbihin, tabeera kubeera mu bantu abatendereza ennyo Allah, aboogera ennyo ku Allah, la labisa fi batunihi ila yawmin yubaathun, yali wangaalidde mu lubuto lw'ekyennyanja paka ku kiyama, kabuli ye yali badde luddawo. era mu lubuto lwa kyennyanja bwatyo ekitiibwa Allah tabaraka wataala bw'agamba. So owekitiibwa Allah alina obusobozi bwonna obusembayo okuteeka kabbuli y'omuntu muki, ate teriiyo muntu kabeere ng'aliiriddwa ng'aliiriddwa abeere ng'ayokyeddwa ng'abachina bwokya n'abayindi. Teriiyo muntu okugyako nga aexperiencing ebibonezo bya kabbuli oba afuna naimu ljanna afuna ebyengera byejjana newankubadde nga bamwokyeza ne bakwata evuvu ne baliteeka mu mazzi. Owekitiibwa Allah qadirun ala dhalik, qadirun ala dhalik, obusobozi Allah tabaraka wataala abwina.
Baraka llahu fiika. Kibuuzo ekiddako kigamba nti sheikh, esinga nisinga ekiyungo kyonna nkola ntya nga nfuna wudhu, okugeza singa nisinga okunaaba emikono nesiginaaba nga nvudde ku feesi neŋŋenda nensiimuula mu mutwe n'amatu neŋŋenda ku bigere, bwe mba naaza ebigere nenzijukira nti saanaaba emikono, nkomawo nenaaba emikono neŋŋenda mu maaso ne wudhu, oba nziramu buto okufuna wudhu?
Ebiyungo bya wudhu byawulwamu emiteeko ebiri inda baadhi lulama, eri abamu ku bawalimu, mulimu ma huwa sunan, mubyo mulimu ebiri mu sunna, wa minha ma huwa alwajib, mubyo mulimu ebiri fardu oba ebiri wajib. Ama ebiri wajib byebiri mu qawluhu ta'ala surat lmaida, Allah agamba mu surat lmaida يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أبانك مبكر زاوية مبانك ميمين الصلاة ينا فغسلوا وجوهكم منازف فيسزم تتكيزان تفيسي تيونغو تتكى وأيديكم إلى المرافق نيمي كونو وقتو السمو كورا تتكيش wamsahu biruusikum, musiige n'emitwe gyammwe n'okusiiga omutwe kya tteeka. Wa arujulakum ila alka'abaini, n'ebigere byammwe mubinaaze paka mu bukongovvule. Ekyo owekitiibwa Allah tabaraka wataala ebiyungo ebyo byetusonzeeko byonna bya tteeka, era agenda okufuna ewuzu alina okubeera nti abifunye. Omuntu singa abuuka ekiyungo mu ebyo alina kuddayo addemu abikole ki, abeere nga anaaba ebyayiseeko kuba ebyo bya tteeka. Wabeerawo ebiyungo nga bya minha ma huwa sunan, mulimu ekiyungo nga kyaki, nga kiri mu sunna. Mu byo mulimu attamadmadu wal istinshaaku wa gaslu alyadain, okunaaza ebibatu bino tamadmadu wal istinshaaq. Abamu bawalimu baalaba nti okunaaza ebibatu kwa tteeka, naye attamadmadu wal istinshaaq okunaaba mukamwa ne mu nnyindo ebyo bya sunna. Bali mbagamba bya mu sunna okufeesafeesa mu nnyindo n'okunyumunguza mukamwa. Mu byo mulimu okusiiga amatu nga tukola ki, nga tusiiga omutwe. Newakubadde sheikhe waffe Allah amusiime Sheikh Albani yagamba nti opaati tuba eri ku paati ya feesi, ennyindo n'okunyumunguza mukamwa paati ya feesi, n'okusiiga amatu paati kuki, kusiiga omutwe. Wallahu ta'ala alamu ebyo bya mu sunna. Mulimu takhlilu lasabih, okuyisa mu mpataanya z'ebigere bwetu tinogenda ngaoyisaamu, ebyo kiri muki, mu sunna. Mulimu an yatawadda al insanu thalatha thalatha, okufuna esatu esatu oba ebiri ebiri, ebyo nayo sunna. So omuntu akoze ekyo, omuntu abeera akikoze ekyo n'abeera ng'abuusa ekiyungo bbiri eby'etteeka, alina kuddayo afune wuzu paka bwekola kibweggwayo. Ate omuntu abuusa ekya sunna wuzu la baasa bihi, asobola okukola continuation n'akola ki n'amalayo. Wallahu ta'ala alam.
Baraka llahu fiika. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheikhe, nina omuwala gwe ngenda okuwasa, bagenda kutuwowa naye maze ebbanga nga mubuuza ebikwatagana ku taata we nga ŋŋamba nti ebyo maama ajja bikubuulira. Nafuna kyansi ne njogerako ne maama we naŋŋamba nti omuwala ono yamuzaala omusajja yali musiraamu, yafuna bbaawo oyo ne babawoowa mateeka g'obusiraamu era n'azaalayo abaana babiri. Ne waayita ekiseera bbaawo oyo n'ava mu busiraamu maama kyeyakola oluvannyuma nga bbaawo avudde mu busiraamu ne n'asalawo ave mu bufumbo obwo era yavaayo n'abaana abo ababiri be yazaalayo. Bwe yajja yafuna omusajja omulala gwe yakafunamu abaana basatu, etwogera ti maama alina abaana bataano naye nga basatu bamusajja gwali naye kati ababiri be yava nabo omusajja oli eyava mu busiraamu yasooka. Kati ekibuuzo Sheikh kyembuuza kigamba nti ku taata ono omuwala ono gwawangaala naye kati ne taata oli eyava mu busiraamu aliwo ateekeddwa okunkwasa okumpa omuwala ono kubanga enayogeddeko n'omuwala ne muwamba nti ŋŋenda wandiika ebbaluwa yaŋŋambye nti ye agenda kugiwa taata ono gwali naye kati nti takiinaamu buzibu ye kumugaba. Sheikh nsaba kuntangazaamu aliwo ateekeddwa okunkwasa omuwala wa barakallahu fiika.
Amakuwa aba ababiri tekuli tekuli ateekeddwa kumugaba omuwala oyo. Oli eyasooka kitaawe faqada sharutan min shuruti lwilaya, ayina akalombolombo mubulombolombo bwa abagaba bwatayina, alawa hiya lislaamu, akalombolombo ako bwe busiraamu. Omuntu atali musiraamu tagaba. Ate ono owokubiri si kitaawe, atali kitaawe tamugaba. Mateeka g'eddiini tegakkiriza muntu ali atali kitaawe kukola kikumugaba. Ani amugaba? Abooluganda lwa kitaawe oli bwe baba we bali bamugabe, oba omwana gwe bamuzaala naye mu kitaawe oli kasaabeera nga musiraamu omulenzi amugabe, oba abaana ba taata omuto basobola omugaba, oba jjajjaawe waabanga akyaliwo asobola omugaba, abo bonna bagaba. Amugamba nti taata ono owokubirira oyo tabeera kitaawe okugyako oli ng'awadde olukusa ono taata owokubiri amugabe ono mubba wa maama we. La basa bihi, ekyo tekirina buzibu. Bwe kiba kiganye nga babuzeewo bonna, al imaamu waliyu man la waliya lahu, imaamu akola omulimu ogwo, wallahu ta'ala a'lam.
Barakallahu fiika. Nze Najibu okuva ejjinja. Sheikh nsaba otwe ku masala bwobubonero bwe tulina mu busiraamu, akabonero kamunyenye n'akabonero k'omwezi, era nabi sallallahu alaihi wasallam yabwogera katya?
Abmu omwezi emunyenye bino byatera okuteeka ku muzikiti byayizibwawo bantu si nti obusiraamu bwe butwe bwakirambika nti obubonero bwabwo ki mwezi simanyi munyenye. La, tetulina bujulizi nga nabi atugandi awali omuzikiti nga muteekawo emunyenye naki. Aza kulluha afaalu nnaasi, ebyo abantu bebakola ki? Hazihi afaalu nnaasi, bikolwa by'abantu era bagenda babiyiyayiya. Mwezi munyenye. Amma akabonero ak'obusiraamu bendera yaffe yali emanyikiddwa, sobola okubeera ekala ya green, sobola okugiteekako nga ngerimu ekigambo la ilaha illallah muhammadun rasulullah, kyetumanyi okuva edda nedda, oba bendera ya black ngererimu ekigambo ekyo la ilaha illallah muhammadun rasulullah, zebaakozesanga okuva edda nedda abasiraamu. Nabbi we yali waali baazikozesanga arraya, kigambibwa kale yaliwo yali ya green, era yekkala y'omujjana, kala y'omujjana engoye zetugenda okwambala za green. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bwe yali ayogera mu suratul kahfi yagamba nti engoye zetugenda okwambala khudura min sundusi wa istabraqa, engoye za green zikolebwa mu sundus ne istabraqa. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala zengoye ziyateekayo mujjana zetugenda okubeera nga ويلبسوا اي جامعه ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا بغينا كوامبالي نغوي خضرا من سندس واستبرق نغوي زو خضرا بمعنى اخضر غزا جرين كتشتيغيزاتي تي كالاجي تشامانيو وسلام ومتجا صبرو كبيرا غاكوزسا والعلم عند الله.
Kibuzo ekiddako era najibu okuva ejjinja agamba nti singa nzimba hotelo nga kuliko ebisulo nga kuliko swimming pool nga kuliko ebyokunywa ebyenjawulo naye nga tebitamiiza ng'omwenge kati sheikh nsaba kuntangazaamu nzikirizibwa okuzimba hotelo nga eriko ebintu weebityo kubanga mu kuzimba ebisulo abamu bayinza okujja nga si bafumbo nga bazze kwesanyusaamu mu ngeri y'okubanga benda nze nannyini hotelo nfuna omusango.
Si buli woteeri yonna nti ebeera haramu, si buli woteeri nti ebeera ki haramu, naye gwe azimba woteeri buno obukwakkulizo bukulu nnyo gy'oli. Tunuulira nnyo ensonga zino wammanga. Ensonga esookera ddala kwe kubeera nga tajtanibu ma harrama llahu fiiha, weewalire ddala Allah bye yafuula haramu woteeri eyo, ng'okutundayo embizzi, ng'okutunda woteeri ezimu zitunda n'ennyama y'abantu, bakwata abantu ne babakola ki, ne babafumba. Abazungu be mulaba abamu bali abantu, wallahi kitaffe yali akola mu Imperial Hotel eyo Grand eyo, era bwe yali abeerayo nga bagireeta ennyama y'abantu eyo, era ekyamuddusaayo ekinnyonnyola baakeera ku makya ne bamugamba nti awooma naye okuliya, n'adduka emisinde teyadda, aga nti kawooma supu oyo, wallahi yadduka emisinde teyakomawo. Naye nga ebimuddusa bayinza okukirinca naye ne bamukola ki, namulya. Kati abazungu bali ennyama y'abantu, mumulowooza abasezi bali wano waffe wokka, naye abazungu bajja era abamu ebawoomera. Kati tetufumbayo ennyama y'abantu mu woteeri, tetufumbayo, tetuteekateekayo mwenge. Woteeri zaffe ez'obusiraamu tetuteekateekayo mwenge oba ekikola kyonna, tetutundayo njaayi. Woteeri ezisinga obungi kati wano ennene banywerayo enjaayi, tetuteekayo shiisha. Shiisha biri awo byakunywa by'Abawarabu, nayo njaayi yebafuuwa mukka gubeera nga sigereti. Kati ebyo tetubiteekayo. Woteeri ey'obusiraamu oba ey'omusiraamu omutuufu gy'akoze erina okubeera nga abagenda okusulamu balina amateeka gaabwe, abasajja basula waabwe n'abakyala waabwe, okuggyako abazze ne kaadi y'obuki y'obufumbo. Babikola mu mawanga g'obusiraamu amalungi ate ne bikola bulungi nnyo, ng'oli agimanyi nti ne Kenya wano waliwo woteeri ezimu ezimanyikiddwa ez'Abaganda baffe Abasomali, nga tomala gajiyingira ng'olina omukyala gw'otutteyo akubuuza nti ono omuyita otya, gyaleeta ebimukwatako, gyaebimukwatako bye bino. Omala kubamatiza n'oggyayo obujulizi bigaana nti ogereko ne imaamu akutwala ewuwo, tolina nnamba ya imaamu akutwala, khalasi nga bakutanga okola ki ng'oyingira. Ekyo bwe kimala okubeera nga kiwedde, ne swimming pool tuzaawula, walina okubeerawo ez'abasajja n'ez'abakyala. Era woli bwabanga tumutaddewo nti agenda kubeera mugundi y'abakyala, ate tetukkiriza basajja ba ajani bigendayo, nga bwe kiri mu woteeri ezisinga obungi ez'abakaafu. Asalullaha alafu walafiya.
آمين يا ربنا. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Sheikh, Allah ya gamba nti buli muddu yenna enkomerero ye Allah ya jiteka teka khairihi wa sharihi min Allah ta'ala. Ekirungi n'ekibi byonna biberi Allah. Huwa alladhi yuhyi wa yumit. Ela Allah ya tuwa obulamu, ela Allah ya tutta. Kati ekibuuzo kiri nti omuntu bwatta munne afuna omusango, ng'ate Allah yagamba nti ye yalagira enfa y'omuntu, okugeza omuntu bwatega munne obutwa afuna omusango, ng'ate ye ajali Allah gye yamugerera.
Owekitiibwa, Allah yagera ebibi n'ebirungi. Naam, tukkaanya naye. Allah yatta era yawunya, yawa obulamu. Naam, tukkaanya naye. Omuntu bwatta munne afuna omusango, afuna omusango ate munene. Okutta omuntu zambi ddene nnyo. Era omuntu atta munne, Abdullah ibn Abbas yatuuka n'okwogera nga ye yazim ala anna Allah la yaghfir lahu. Ta Allah tasobola kusonyiwa muntu assi, ajja kumala kusavinga punishment, Allah tagenda musonyiwa. Abdullah ibn Abbas bwati bwagamba ikwasa ayi mu suratu Nisa, wa man yaqatulu mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannam wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban alima. Yenna omen yaqatulu mu'mina, yenna atta omukkiriza muta'ammida ng'agenderedde, fajazaohu jahannam empeera ye jahannam. Wa ghadiba Allahu alayhi, Allah amussaako obusungu. Wa la'anahu, Allah amussaako ekikolimo kye. Wa a'adda lahu azaban alima, Allah n'amuteekerateekera ebibonezo ebiruma. Inshallah taasembereyo. Ekyo nno mwana wattu kiriwo okukutta oba okukontributinga kuttibwa kw'omukkiriza. Basiraamu bangi bakontributinga kuttibwa kw'abasiraamu. Musajja yattibwa nga tamanyi nga bamuteebereza buteebereza kubeera mubbi. Asa abantu mwalimu n'abasiraamu batandika mpolampola, wuuyo musajja abuuza kiki? Bagamulabi weyeekangabiriza, kumbe bambi talina musango. Bamukwata bwe bati nga bamuteeka mu bipiira nga bamwokya. Bagenda okuzuulwa ababbi abatuufu nga siiye. Kati okontributinga kufa kw'omuntu ne bw'obanga gwoga nti wuuyo, ne bamugoba. Ndawoza olaba ebizibu ebiriwo. Fajazaohu jahannama wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban alima. Ensi gye tuwangaliramu mbi nnyo, basobola owaayiriza omuntu atalina kyakoze ne bamutta naye ng'obuzibu buvudde ku ggwe. Katwegendereze nnyo. Kati okutta omuntu zambi ddene, era amazambi agaliriko waggulu waago gonna makakali, shiriki. Allah yagamba nti wal fitnatu ashaddu min alqatli, ay ashirku akbaru min alqatl. Okugattako Allah kye kisinga okutta. Ezambi eddala eriyinza okulibeera waggulu, annifaqu litiqadi, obunanfuusa obw'ekikolo. Ezambi eddala alkufuru lakbar, bukafu obunene. Niyaawe eryalibadde libbirire ennyo kutta. Okutta kutta kya bulabe. Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mwebyo Allah bye yamussaako, yamussaako ekyafaayo ky'omwana wa Adamu. Abaana baali babiri, omu nga bamwita Habilu, omulala nga bamwita Qabil. Omu ku abo abaana baafuna obutakkaanya, kigambibwa baali mbawala. Adamu yazaalanga tawama tawama, balongo balongo, ng'omuwala gwe bazaalidde mu kapa eno oba mu balongo abaasoose y'alina okufumbira omulenzi ow'okubiri, ate omulenzi wo kapa ogundi ejja y'alina okuwasa omuwala ono omukulu. Kati ono yalaba mbu omuwala we nga anyirira nnyo, aga nti wange tojja mutwala. Ne bakaayana. Taata waabwe Adamu n'abaga nti karibu qurbana, muteekeewo kibaita saddaaka. Omu kigambibwa yali mulimi, omulala yali mulunzi.
faqarrabu qurbana nibatekawo qurban saddaka omuliro negujja edda saddaka omuliro gwegwajjanga negujjijjawo nga abantu bajirya batwalawo eyomulunzi ebyomulimi nebisigalawo wekitiibwa Allah tabaraka wataala natubulira ekyafaayo ekyo ono wokubiberaba nga tebatutte bibi yagamba munne la aqatulannak ngenda kukutta wekitiibwa Allah natubulira tiseeyo watilu alaihim nabaa binai adama bilhaqi wasomera amawulire gabaana ba adamu babiri habiru ne qabil gaali mawulire ga mazima ih qaraba qurbaana bawaayo saddaaka zaabwe fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al akhir omu ku bo allah tabaraka wataala nakkiriza saddaaka ye okubiite bagikkiriza ono yakwatibwa busungu qaala la aqatulannak yaga nti ngenda kukutta owokubiri n'amugamba munne innama yataqabbalu llahu min almuttaqin abantu abalimu okutya allah bebo allah bayinza okukkiriza saddaaka yaabwe yamugamba nti la imbasatta ilayya yadaka litaqatulani bwonaagolola omukono gwo onzite ma ana bibasiti yadiya sigenda kukwata mukono gwange gugolola li aqatulaka nkutte ini uridu an tabua bi ismi wa ismika njagala ogende nezzambi lyo neryange bwonaaba onzise obeere mu bantu b'omuliro kati tawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi omwoyo gwe gwagonda n'amaliriza nga si munne naye nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama kino ekigambo kyembadde enjagala kyeyogera yagamba ti buli yennattibwa mu nsi omwana adamu omwana wa adamu oli yasooka qabil ayina okufunako lwaki ye yatandikawo siyore y'okutta teriyo kitonde kyatandikawo kutta okujjako oyo kuba be bantu abasookawo kati buli yenna gwe atta mu nsi kabeere musirikale n'asanga munne n'amuttaawo oli afunako kubanga yeyatandikawo enteekateeka kibola allah yagamba abaisirairi n'abaga nti ya bani israila zkuru nicmati allati anamtu alaikum wa aufu biahdi uufi biahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqu lima maakum wala takunu awala kafirin bi yabaga nti temubeeranga abasaale mu kujemera allah kufamire ku kikamu kitobeeranga omusaale lwobeera omusaale mu kujemera allah tabaraka wataala kiyinza okubanga ezzambi lyabo bonna bagenda okukola ezzambi erikufaanana ku famire allah akuwaako akuwaako nga bwe yagamba owekitiibwa nabbi waffe muhammad ku mwana wa adamu wallahu taala alam.
Barakallahu fika. Ekibuuzo ekidira ekisembayo kigamba nti sheikh ekikkirizibwa omusiraamu
ayina kyagamba omuyeyo ogamba ki esibu abasiraamu nebakugoba nebakugoba bakola bubi nnyo
badduka wa
bakola bubi okugoba nga bagobera oba kusaa bakola bubi nnyo bakola
bubi. Sheikh, ekikkirizibwa omusiraamu okufumba emmere ku lumbe ng'afumbira sente?
La, tetufumba mmere ya lumbe. Abasiraamu tetufumba mmere ya lumbe. Ne bwebeera nga ye wadhifa n'otegeera nti bagenda kufumba lumbe, olumbe nno lubeere nga lwa musiraamu oba lwa mukaafu? La, musiraamu takola mulimu ogwo. Mulimu gwa kikaafu, gwa kishiriki. Afumba emmere y'olumbe afaananirako ddala omuntu afumba emmere ey'essabu. Bino ebijjulo by'abakaafu eby'ebiggwa tewali njawulo, kubanga olumbe shirikum billah, ishirakum billah. Nti ateekeddwa kwetaba mu nsonga zonna oba kukontributinga nteekateeka yonna ku lumbe. Lwaki olumbe kugattako Allah? Ekiro babafulumya lumbe
inetete libakwatanga libiriba kanga ku ngaliba kunganya kunganya nibatwala oli na duke misinda agenda alifulumye ngategeza amuntu afulumize olumbo butaddayo kutta bantu awo kyabulabi banange Allah yatta Allah yatta Allah yirumbe ogenda gambo cha Allah wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu huwa adhaka wa abka Allah yatta ila yaubura ya gamba tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum Allah yatondo kufaya tonda noburam liyabluwakum ayyukum ahsanu amala atugizisi Allah ani anakoli milimu emirungi aboluganda bibitibwa aboluganda bibitibwa twewale nyimbe eyo si ddiini yaffe ddiini y'abashiriku ddiini y'abakaafu saba Allah tutaasa ebikolwa ebyo sha'atin fi lmujtamaa byasaasaana mu community wala takadu tumayizu baina almuslimi walkafiri fi tilka alafaal si kyangu kwawula musilaamu na mukaafu mbikolwa ebyo naye abooluganda olumbe si ddiini yaffe ddiini ya buganda jibalike dini yobu shiriku yoku gata kwa Allah zina uli lebisirevyo katikiru wa Buganda nga jinyo nyora kurumbo ngelala ganti ya mantu batademu ne bidhaati bazude murumbe ikati ya mantu mutandi sozula murumbe inone ntufe yorumbe tetukirizi wa kuabiriza urumbe ngwa mtu ya kafa watu biya gamba urumbe lwatambulanga era lulina otambuzibwa ng'alaba nti ekikolwa ekyokulwabirizaawo bidaa mu ddiini yaabwe ya Buganda yobukaafu obushiriko si buli nnono nti nkyamu naye ennono y'okwabya olumbe ishirakum billah kugatta ku Allah tabaraka wataala tugamba abaisiraamu babiveeko babiveeko faman jaahu maw'idha min rabbihi maw'idhatun min rabbi afuna okubuulirirwa okuva eri Allah fantaha falahu ma salaf bwalikirawo wekitiibwa Allah tabaraka wataala jamusenyiwe byayita niwo man aada anaabiddemu olumbe ngaomanyi nti kugattako Allah olabuddwa faulaika ashabu nnaari saba Allah ataasa omuliro saba Allah ataasa omuliro barakallahu fiik
wafika barakallah kibuzo ekisembayo kigamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh director Kiyunga Bulu agamba nti obusiraamu bulamula butya ku post mortem okujjamu ebimu ku bitundu by'omubiri okugeza nga bano abafuna accident ne babatwala babajjemu ebitundu ebimu kubanga abawalimu batugamba nti omuntu bwafa bwe baba bamukwatako aba awulira obulumi engeri gye baba bamujeemu omwoyo ate oyo gwe basalaasala sheikha kiramula kitya
post mortem la yajuzu illa lilhaja tekkirizibwa okujjako nga waliwo obwetaavu shar'i nga eina ekifo mu shariya yaffe weba teyina kifo mu shariya yaffe la lwaki tekkirizibwa olw'ensonga omufu waffe teyeetaaga kutataaganya era amateeka tegakkirizibwa kutataaganya ddembe lya mufu bw'aba afudde eddembe likuziikibwa omuntu yenna bw'aba afudde eddembe likukola ki kuziikibwa naye waliwo ahwalun ezisobola okujja nga postmortemu shar'an tukkirizibwa ogikola ki ogikola d singa omuntu afudde nga tategeerekese nfa gyakola ki gyafuddemu mu busiraamu nga twemulugunya ffe bannanyiniye nga waliwo basuspect betusobola okubeera nga tuisinziirako okubeera nga tubategeera be baliwo basuspect era olwaleero kati balina enkola gye batera okukozesa yabeera ya kamera tebakugjaako kantu konna bakanula liiso lino ne balikubako ekifaananyi ekyasembyeyo ku liiso ly'omuntu abalina tekinologiya w'ekika kya waggulu balina engeri gye bateekako kamera ekifaananyi nkyo n'ekisika ku liiso eryo kiba kyasigaddeko abantu bonna byeyasembyeyo okulaba bamala basobola okubeera nga bazuula obuki bazuula obujulizi nti bano basembyeyo mu mutugumbula eyo ne bakitegeera ekirala
bwezo okubeera nga waliwo enkola eyekikugu gyetusobolera okuyitirirako okubeera nti omuntu waffe oyo tutegeera ebizibu ebyamutuuseeko nga waliwo okukayagana wakati w'abantu kyaliwo okwo baisirairi naye wekitiibwa Allah yakimala wabula wetufuna enkola nga tugiina kisoboka. Allah yagamba ngaayogera ku suratu lbaqara ega nti wa ih kataltum nafsan fadara'tum fiiha, jukire bwemwatta omuntu baisirairi mmwe fadara'tum fiiha, nemutandika okuwakana ku bimukwatako nemutandika okuwakana wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, nga Allah ayina okujjayo bimwali mukwesaani yamutta. Fakulna duribuuhu bibaadiha, tuga nti kwata ekyafaayo kyente okusala ente wa ih qaala musa liqaumihi ina allaha yaamurukum an tazbahu baqara, musa yagamba abantu be nga bamaze okujja gyali ani yasse omuntu omuno ani yamusse nti mwe mwamusse bali be bamusse fe tetumanyi. Allah nabaga nti izbahu baqara ina allaha yaamurukum an tazbahu baqara, Allah yabaga nti musali nti abaisirairi bagamba musa alaihi salatu wassalamu atattakhizuna huzwa, oyagala tufuula wakusaagirira bakusaagira tuzina nsonga eri siriyasi yakufa kwa muntu ate nte bikwataganira wa. Musa nabaga nti qala auzu billahi an akuna min aljahilin, nekingiriza Allah okubeera mu bantu ababuyabuyangamu. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya, bamuga ntubulire nte yefaanana etya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikru, ente yo sinkadde nnyo ate sinto nnyo awaanu baina zalika fafalu ma tumarun, mukole Allah kyabakoze ki kyabalagidde ku nkomerero baanoonya ente nga babuuzizza ebibuuzo bingi paka bwe baagifuna, bwe baamala okugifuna Allah nabagamba ti fakulna duribuuhu bibaadiha, amarujisa naga mukwate ebisibi ente eno mukube ku maiti eno. Kazalika yuhyi llahu lmauta wa yuriikum ayatihi laallakum, eyali posimotamu eyaliwo eya Allah tabaraka wataala olwenkayana ezaaliwo, naye tetulinaffe enkayana ku mufu waffe. Omufu yafudde akisidenti, ekimutwasa agenda akole posimotamu yaki? Fetwagala mufu waffe muziika, era tugamba abalina obuvunaanyizibwa naddala mu bantu abaisiramu MPs betulina, tubatuma etteeka eryo libeere nga lyogerebwako nnyo kubanga amateeka agafaanana bwe gatyo galinnyirira enzikiriza yaffe ey'obusiraamu. Kwata bukwasi musiwa gwa musiraamu n'ogusala ng'afudde kyabulabi, eggumba ly'omusiraamu n'olisala, n'osala olubuto lw'omusiraamu, obwongo bw'omusiraamu n'obusala. Ayagala okusinkana Allah we nga mulamba, n'omuggyamu ebitundu by'omunda, n'omuggyamu omutima, no mbulokuba biina bigenda okugasa mu bitundu sente kyabulabe. Nabiyaga nti kasiru azmi lmayiti kakasirihi hajj, okumenya eggumba ly'omuntu afudde Allah akussaako omusango ng'amenya omulamu kyabulabi. Sewaffe tekikkirizibwa kumala gaddira bafu baffe abasiraamu abatuufu, hatta ne bwekubeera fi hailulati taalim, mu mbeera ey'okuyigiriza abawalimu abamu bakijaaza ne bagamba nti oyo aba mufunga si musiraamu mukaafu, gwe tukolerako ebyokuyiga ebyo abaana bye bakola emakerere wali mu paramedico ne walala mu malwaliro emulago waliyo abayiga nga bayigira ku bafu. Abasiraamu tetubayigirako, leetayo omufunga mukaafu awo gwe tukola ki gwe tuyigirako so si musiraamu. Barakallahu fikum.
Wafiika barakallah. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wataala atugase n'ebigambo ebyo byetujjukanyiza olwaleero, ebibuuzo ebisigadde biiznillah tujja kubeera nga tubiddamu, tujja kubeera nga biddibwamu olw'okubiri olujja biizini subhana wataala. Obudde tebusobodde tebusobose kutumazaako. Wabarakallahu fikum wajazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.